akwatidde ekinnakyenaala emubenjera mu kunoonya ntebe y'obukulembeze eggwanga Yoweri Museveni, alabudde abantu beeyiganga ku muze gw'okusuulirira enteekateeka za gavumenti ezirwanyisa obwavu. Agenti kino kigenda kuba kumina mu bwavu ekiseera kiwanvu ddala. Museveni agamba nti obujulizi bungi bulagiddwa nti enteekateeka za gavumenti okuli Paris Development Model, ensimbi ezavubuka, Youth Livelihood Program, okulima n'okulungira kuyiikanya 4-acre model n'ebirala bingi nti biyamba abantu okukulaakulana, naye ab'ebusoga bajja betunulira kyamuli salambwa lya nseeke abadde mu bitundu ebyeyiganga.
So please, okunyoma byetubakoba is not wise. So the ones who have listened have moved, and I would want all of you to follow. We are continuing to send the money PDM, and we shall increase the money. Money is not a problem. The problem is what to do. Because you have seen somebody from Karamoja who got out of poverty because of Operation Wealth Creation. But Operation Wealth Creation was not in Karamoja only.